Anti Ricky money man Ricky woli just sit ama ku hamanga wa sama atititimo to the Africa Kampala yo
atin all the beat
eh sula mo bugato wange ne chiingira chibuga chaba bufu mona kapala bache you need a bana bamuba wala anti money mo never never wala abali no bubina obusagala mukapala apana gabanyirira bakozi banju wali kabala gala basama basala kone bawulira January te tuda yo na bawulira abachibera muwe bachikolera bachikusigagwe to walira nachimwana rachito mpulira ngenda Kampala yo jina kulira mingo bakulia yo kumulira kukasaye kwena sambira mupira ku street kwena yigira kukwana
Kampala ngenda wafe Kampala Zengenda Kampala ngenda wafe Kampala
Kampala gwe chibuga change munena gwe ne mikwano jange munkole de business zange babusiba ninyone ku mwenge ne bankubira mu bunyumba bwange chibuga Kampala lisanyu lyange mwita wanyiza baganda wange dititi moye manager wange Kampala musuza kubulenge anti mwaulirire mirembe eyo kukasoze na mirembe gatuvuga gogolo tulya na miyembe bamitwala kawo mu kiyembe ntwali wa mutasa ku kizembe bagula buli kimu nkugambye akuguza bulirawo mu kizembe
Kampala ngenda wafe Kampala Zengenda Kampala ngenda wafe Kampala
Ogenda wa
ngenda wafe Kampala
Ogenda wa ngenda wafe Kampala bere bola bakeyo Ngo tuse Kampala ndabere bola bakeyo Ngo tuse Kampala ngenda wafe Kampala Zengenda Kampala ngenda wafe Kampala Wafe Kampala Zengenda tondeka ngenda wafe Kampala
www.mp3ugandanmusic.com